Wong turn the own,
humming yum turn, Wong turn
the Wong turn the own,
humming yum turn, Wong turn
the Wong zone the own,
hey,
Salon zone.
Nakamura Venela,
Nakamura Venela,
Nakamura
Venela,
Nakamura
Venela, Nakamura Venela. Nizuzo kona nje inhloso ushiyenga lazi kuwe mfabani Nizuzo kona nje inhloso ushiyenga lazi kuwe baba Babu yangzali mpela ikodwa kanike ufundi Babu ngowami mpela yena ikodwa kanike ufundi Babu yangzali mpela Osaziyo nokhonayo ukuthi akwenze lokho athathe umsebenzi wethu awudlulisele kwabanye ugcwale nje izwe lonke abantu besazi ngendlela efanele umsebenzi uyatholakala kwafrika ma-digital stores njengamanje ukhona ku-YouTube Music naku-Spotify nakwezinye iy'ndawo uzoba khona ngesikhathi uzobe khuya ngokugcina usukhona ngoba ukuthatha isikhathi akumane ingene ngesikhathi esoda kaningana kodwa ngizolokhu sinazisa kwafrika Siyacela ukuthi nihlale nathi ngaso sonke isikhathi ngoba siyanithanda kakhulu. Selokhu sinenzele okuhle uNkulunkulu mesasibhekile. Nifisela amaholide amakhe wafuthi uNkulunkulu amgcine. Nazi ukuthi siwumjikele siyanithanda kakhulu. Selokhu sehlisahle nje sishwele mazulu. Nibe namaholide amakhe wafuthi umjikele anithanda.
Babezwana omkhulu endaweni. Babezwana ogogo bethu. Sihlala ndawonye sikhulumisani yodwa yini makhelwane Sina sihlala sonke sikhulumisani yini makhelwane Uzungu uzungu
Olani
Uzumu makelwane,
uzumu makelwane,
uzumu makelwane.